Abanga bayimba muyimbe
waa abasajja bakabaka fedumulyamu
bannange munkubire ngalo
waa abasajja bakabaka fedumulyamu
bannange munkubire ngoma
waa abasajja bakabaka fedumulyamu
bannange muyimba musakanya
waa abasajja bakabaka fedumulyamu
bannange muyimba musanya